dacce de tiddala fuddi matere hebugol mudule lumoji di ana heba lebi jom ko dum taika sedu kante jeyo dacce lumo mongo bamako do holiti wiide idum jogani kutteje mawde edo kebe mako
vraiment ya kalo flade
dum woni lebi didi handen mi hebe tacce dum tiddi sanne mi hebe takin jatti lumoji aranno meda soda kilo goto bu noga ga hannen dum ana cotta hannen fa malle hemere ma cifat jitti ngabugol choko torde amen sanne sabu hunde fu mi hebata kasen so kilam e warti so be tabe ga tacce be wittan
taccugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu sabimbine oɗo kabaru non holitiri wiide yogayɓe ɗacce woni golle mu'en le laamu segu le wimaɓe taccude leɗɗe ɗe fa ƴaɓɓito ana wondi bonnude gollal ngal Aliou Diarra golloo ɗum
leɗɗe ɗen timmi hannden ɗu saabi so mi wawa fe moƴƴinde ɗacce aran noon meɗe wawi moƴƴinde ko yaata tonne ŋaji nayyi ma tonne ŋaji joyi le yontere wootere nga hannden feeli jonte ɗiɗi mi wawa moƴƴinde tonne goto kasin
taccugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu kutteje muɗum kañum kana wondi matede le région ŋaji saha leydi non holitiri wiide Sibiri Diallo goto emo ɗacce muƴƴingol muɗum woni golle muɗum naratu
folofolo angume yirñe
hannden kemi mettama fa wala seedan jikka amen jaaɗi ana da'a bonde saabi hunde ko noddirte ɗacce leɗɗe ko moƴƴinirte ɗon yiyatake kasin le laddedi aran noon leɗɗe ko moƴƴinirte ɗacce ana heɓe tatteji fuu noon junngo cottoɓen ko heewi amen hannden ana miili wadde golleji yogadi darnagal gollal
so a yeehi taccugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu golle muɗum ana wondi jokkitede fa hannde fuu saabi ko yimɓeɓe kañumen hoore ɓeydade kanankoɓɓe ngala anniya ni reynde ladde neno non holitiri wiide dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe Hawalu Adama Sambou Sissoko
des exploitants qui quittent Bamako
golloɓe amen ɓe yogaɓe e mumen ana yalta jenni Bamako yaaha fa nokkuji yogade saabe tewtugon leɗɗe tacceteɗe soɓe yettikin le laddeji ɗi ɓeɗa soppa leɗɗe ɗe tawɓe yammira ka jaati to laamu wonɗo ton soni ɗuuri accaka ɗum waddan torra mawɗo le laddeji meɗen ɗi ene hani fammude cukale meɗen ngol wi wala sifa leɗɗe fuu honko han taccede saabu yogaɓe hitande fuu soppan ladde ne itta guese kese ma soppan leɗɗe moƴinirɗe kulleji yogaɗi ma leɗɗe defirteɗe
du bois de chauffe
immadaraji ɗi min gaɗi yettade gollirɗi eaux et forêt fa dayen ko haltani men dow hen fuu wala ko laati ɗacce yo hunde kasindinande sanne darde muɗum ana mawni sanne le gurdam ɓiɓɓe adama en ɗo min kaddata le ñalawma hannde o e magasine amen kaalen haala Hawalu mo Fati Yatara landini min jiiye ko yontere warore